Kila luto likamiza Nabala bebo balikuwana Omukisa bingambo mukisa Aba kujirega mabali swala Kaleko benga wavamu chalo Olivia chini chivuga wama Omukisa gwa mukama Labo omukisa gwa mukama Soboka, omukono gwenga gukuyamba Amazima awabo omukisa Ebya magero era bibawo Omukumba zala balongo Nenume yetu kukuweka Omukisa gwa mukama Labo omukisa gwa mukama
Abakole lero balabira wo antiba makenja ulo
Omukisa gwa mukama
Remember where you got it from. www.djerico.com